It's a free freestyle from freestyle rap. Nampenda, ananipenda. Popote napotaka tutakwenda. Mini cheese bado kutokwa udenda. Mini mwizi nishika matwa defender. Napenda vimodo kuva vipensel. Apendi uongo bora uonge ukweli. Kwanza naga nyodo wala kuleta kijeri. Asira za mbogo kwa kiziri shaga feri. No way. Mtoto uwakika kumwita naitika. Nalivo jazika dona nidatisha. Mapishi ya kipika kama shishi kabisa. Wabishi wanabisha wana isi nampaisha. Chibongo na nyuwaza mwapesi. Ila chonde chonde usiji ntiketeza nkadedi. You so good. It be heaven to face it. But on the bed you and body so. Whatever the case. But on the bed you have body soul. Whatever the case, yeah.